Bayo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Kede be Studio Tamani Odo Sa, Saki Kimono Usman Diko Alanton Kabaruji Gondi Dodi, Yude Maison de la Presse de Bamakodo. Ono batu fete, fete jokiti tonde golle kawrangal futi kenye. Kardangal sagi dojo ingo lamu jahakundeji fawarde e darnugul mawk. Ono gube bante kaborde dembi pati hono jalosari ad henne yeso gahi. Dembi du kohani hunchane dohore dojo ingo lamu jahakundeji di. Basi funti hakundu fulbe e manigabe le gelle didi takundirde le commune faraba le cercle keniba gondun le lamukay goto heddike hen jeddon barmi nayobe ka ananawni fasannen windande gardien de la paix fuuti golle mudun handen nenno hore be police bi dum faabato yimbe hokkude mi jangoji mudel do police mali le helongobe keysana do di kabaruji woni sembe di mem pecitante o hande bismillah wadon do studio tamani Ono batu jokiti tonde golle kawral deere deerontinangal fuddi kenye bamako do golle mudum le nyalande arandere de fuddi wattumo hakkilaji pocundirali kadangal sagi do jojingo lamuji hakkundeji fawarde e darnugol makko golleji di pudditi handen nanno wala fuko wawi andede le hen yalla pamral wadina wadali kedden Umar Waygalo ko fa dana ko beedani en
wakande kawrtal ngal fuddanno de beedo yimbeel wala fu ko heewi ko be jabi haldude yimbeel deedobe kabaruuji be le ngal do kawrtal baldi di wakkati jono jewtete dum wonono golleeji kaldal e kawral ngal no haani yarde yeso fa yotto yo hono laamu hakkundeejo kaldo jojjinede le sa haleedi meedin di kanyo no gube de fu kan dirtide bawde muuden jaw yalla hono kan wadirde lugo gol le sa haleedi meedin di wakkati jono be jewti dan le hen be jaw yalla hono dido golleeji kan feewirde ka dum e tawede fuftiide alaaji kewdi an gondi e yi le kaldal e kawrangal fa yotto yo hono ko kawrtangal wotno to kidal to so laamo kanye platform jiaka ton wotto jonodo yimbe lan wobbe gombe to kidal ton gondi e waddi ton majireji mo en kolli metti mudde hono yimbe warbe wallude leedi meden din gordi le nokko dum e tawede fu gede de kolliti widan gikkini gikke lobbo be kolliti wi kikida ko minisma kanye gede mutu le sa haleedi meden din kan yidude be darato yeso yimbe ndedobe kabaruji be jayal hono golleji kaldal e kawrangal wori
hono gube bannode kaborde de mbi teregol an haani wadde pati jalusare henne yeso gahidi denno ele majju e hakkilo majje ka yo laamu hakkunde jahanno jokkude sinigol kawrangal de mbidi goddum fu jokkata sedi so o laamu jojinaka almu agmamed kejada hala sema haldi e seku gadigo keda dan ko mamad sama seku faccitani en
aujourd'hui le plus grand blocage
wakar jun okay tidalla o woni kabaru laamu hakkunde jo o e kanye kabaru makko o kabaru laamu hakkunde jo o haani hasindinede bangal golleji kurundu sabi tiagal sinnigol gol dum hanno jukunede hen fa hande dum huncanaka hore kasen dum eden jidi yawtude dum dum ne latto sifa fuddudo golloji di do de hani timoydi dum hani fuddirede gila joni so wana dum kay fay hunde biltatako ka dum fu hadal min gollude do kabaru makko o to kay min kawri do gotum gube sema e platform ndokki fay inde kabotobe mabbe kanbe nadde hen fa ma dum ana hani wadde non jonkay cedele de yo sifa jogola mabbe
faande metti yimbe ana heddi hendina baali to kidalto rewbe nogayon tuti hukumuji do jipparde avioji di fa kada avioji jipade ndenno o golle ana bonadi du ngallure nde fa warde e yimbe mudum kala kan jiddo hokkude hakkilaji mode pode fa e do bemal am Facebook na Twitter do studio tamani governor keso region menaka nati le lamorde mudum kenye dawda mayga baddi beta hande e préfet en fawarde e sous-préfet en fou fa kebabe jida le golleji lamu ko be mali jamiri hono la lato golle région ngaji kessi di le sahal dum woni menaka heedi fulnange leedi meden di kanyu e tawde ni heedi hirnange mudun basi batte pompindiam funti hakunde gelle didi de goddondira le commune faraba le cercle kenyaba yimbe ton hono jottondiri fa jeddon barmi nembe ka ananawni fa sanne goto du heddike ele masibaka ele wi gendarmerie les gendarmerie ton non le député ton wi lamankobe martinama kumpo odo kabaru fa soldat sen lama ndia yalla na tawko basio garangal mu e wonde hakkunde gelle de hande anatiidi fa hande fa sanne nena kanko Bokar Sissoko député kenyaba wonko haade imrana kilu mayga keda dana ko Ousmane Yalé Bouli faccitani en
Basho sabi pompi ndiyam de hamdalaye wonno ciel pamarel de kanye afiaabe kebino pompi ndiyam de didi fu kawtuno naftoro ndiyam mu tagal mun ciede ciedi sago be haybugol nuko lati basi sabi ciel afiaangel wadi hono kanyu jeyi pompi ndiyam o amir hamdalaye joinaado o du yokaabe jida dun nena dum fu won sababu basi o be mbido wana malinke o laginanke non di kabaruji didi wonno sabi basi o kambe be jaba e mo wana malinke lato darono pompi ndiyam o
Bete hande sukaabe Moriba Bugu le region Kulikoro maji ke hollitinde metti le ko feya goto totta julaabe ko maji be mbi yo don on nokku tan woni do sukaabe mbaawi moobade soppija yo du saabaniibe wadde hono odo imadara faande le kabaruuji di keben faamato hono windande policiere noddirtende ono policier mali jaltini hono windande mu en lebbi tati fu andirtirtene gardien de la paix de selino yaltude duubi joni batte wayde bawde nanna yaltugol de windande hokkan yimbe andande hakkilaji andinde hakkilaji mu en fewde policier le hello ngobe keysana policien darani hono windande de ka kano e cap sahel itata jawdi mudum kanko mohamed zed sidibe joko horejo policier mali haldi ayuba so kerdan ko umar waygalo faccitani en
c'est une revue qu'on est en train de ressusciter
de ngonde yewtade no golleji di ngori di do golleji min bayri yewtade do an yaha duubi tati fa duubi nay sa wokkido do awidi dum buri dun famin yewto le lebbi tati furno golleji police ngabe ngori le leedi di wakkat joni min pammino hono ko police ngabe ngondi e gollude ko dum min yaayal hono police ngabe kaani tabirade seriyaji ngoddi le nokko odi be ekintinedu fa be keba be golla golleji mabbe di no feewiri ko warata ko dum min gara uttinde le beme ande defa tawe yimbe le ban baay faabiraade mi hakkilaaji lobbi de be jiri police ngade hono golleji di gasay fu tawe baay halde do hen min jeew yol hono golleji di kaani jottiraade dum wonon faana kawrtangal faamin pammina yimbe le be faabe paama wakkati jono ko woni golle police ngade faabe beedi hebude faamu nyiibudo no golleji police ngade wori
pour nous amener à nous corriger au fur et à mesure
gujjo goto nangi daade e moto tapama fa naji sakti ke du sumede dum wadi bete kenya sebinin koro nenno gujjo o le doddu mudum du jama jali ke dum batte bilede mudum wattu wulare yimbe hewbe yo ndiyam galasi woni ko njarata e dum jogi kutteji kewde dunke ande kan bi ana wadda nyaaw huseru ko fa wadda nyaaw buse kanyu e doiru nenno kanko docteur ibrahim kone horejo sescom medina kura wonka haddi usman nyaale buli kedo dembe
do glacé
ndiyam galasi ene andi ana sede ndiyam buddam ana sede du ndiyam powdam yarde ndiyam galasi ana waya waddande chaddi torraji sini ayari ndiyam galasi hinere jite goddugol ana mbayi madde torramun yarde wotu fu ndiyam galasi ana wawi wadde doiru ana waya lata du nyaw pinemoni dum woni nyaw buuje ana yida sede chagal nyamdu jara ndiyam buddam kapati jara ndiyam galasi sabi ana wawi waddande neddo nyaw huseru
perturbation au niveau même de l'estomac
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifabo Tobe, Studio Tamani.
Sengarti et Kabaruji région Ajmedendi, Kemen Famoton, Kabaruati, Toan Songoto, Bandi Jididi, Jogi de Kabar de Chuti, Mobla Jididi, et Dona Bedifu, Gondi Jial, Honuk Gakoi, Dola ou Menaka. Nanda Njipini, apparenti, Nidon Kanye de Bogot, Padema Edu, Nabu Dedi, Horgol Anawanda, Famobla Jididi, et Dona Bedifu, Njite. Sengartiri hedi banambaga batu fuddi beta hande banamba yimbe chapantoton kawre hen rewbe noga ana e mabbe imade batu o yo famindi yimbe ko nayi e hakkeji rewbe yo dum batu balde didi mo fida hokki jawdi mudum yamber jena berde nyalande aduna ngam nyaw kubala fuddama kenge le malido sisilika o yo tilade e nyaw o faadaba e leledi ndi golleji kurdi ana ada nde yontere kay kanyi segu fa pamina galleji nafaka daranade nyaw o fa warde e imanade mo ilako yawi pati o janga e do kaddude e dido kabaruji kedde hedade yewtere ma ana yeso je ji jango